weli farxad ahaa inay nano iib geli walaan lana walaan nin khaas ah oo nana qusay weli leeyahay mar walba weli ka doodanay madii oo meelo shirarkan nin ku weera inay unna ku qiib qaadana ama meelo talada la ka gooyo unna fadheena waxyaabaha dad dalkan masiirigan leh ama waxyaabaha dalkun la ka maamulo doono inuu ku qiib qaadano una fadheen shirarka markuu naseen waxyaabaha ku doodo jarnay inuu helo marka wali nasiib aha in siyaasad dhalinyaro oo koonfur galbeed isku leeto una nagana ama nasiiban helna dadka fikirsho ku dhiibidaayaan siyaasadu tan lahato process ha marti muddi hadareerti iyo waa walbalan ku bilaawno wal process leero ban mar sala weele barnaamijka sala soo bila fade nan leeyin hore fadheenay horyaal meelin geeku na fadheen hatan iyo oo la xaqoray waqti la hagiliyay la hadiyaariyay marka may ku qaldan may ku saxan la leeyu inuu na fiir yahay nadan marka wali idan ka faraxsanna inay oo wal dalka masiirin ee unu ku qiib qaadan waana taladaana ku dhiiban waliyad farxadan ew ma jarjarna wal oo hata helniyo dhalinyarada wali xaq u leeyna iniyo ku qiib qaadadan ama helan dalkan go'aamada la ku deero waxyaabaha dalkan la ku go'aamiyo iniyo miiska fadhiyaan dhalinyarada waxyaabaha ayan baahin yaa ku midata ku koowaay marka qodobkan hadda unan fadhiinan wala geeg unan tan fadhiinan wal waynaga doonana markii wal ku bedelama mustaqbal dheer wal ku bedel in igal lamaahane jara doona una ma geeka laakiin awlaadaan awlaadiyo hata wal saamayo iyo wala un geekan fadhiin markii adeedan ma santin wala isin ku faday fikirkii nadiifka ee in isin ka darsatan isin geeka isin wal lahasan xuli habatan inta fadheetan fikirka adakii jara hoob lahakin badni ko wal lakiin sheega fikirka adakii jara fikir xun ma ah laakiin inas ertoy niyo qodobkan hoobada sadeerta ama maaglay dadka kiin liyaaban oo doogan erooba aman karoonayn adoo fadhiida baab kursiga man uu kan saasana seertoy lan walba doojay nadiifu lan walba doojay walan baahni lan walba walaajay saxu marka walisiin ku cusdana inii oo isin dawaadan ka darsatan inbud dhalinyaradii koonfur galbeed oo dhan amitlaan unaata geeg gobolka bayna ma ee degmada bay dhabana ma ee dhalinyaradii koonfur galbeed oo dhan wala geeg masiir jeel ku hadlay marka idan ma santin doogka dheeradi walisiin ku fadaana in fikrigin nadiifka ee dhalinyaro aqoon yahane la xuriyeetin fikrigin nadiifka in isin ka darsatan la fadaa walaan oo unoona saameeyo doona mustaqbalka dheer eedeedan ma santin. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.